andal ko matu ko ni gabar ni begal ko hey da famel ni jigen da famel ni nigete nigete dul gadu chadau she doesn't need to fall don't you make her fall ni nit ki di def nako def te mu fek ni man nako def mu def ko hey dem nga dem ba mu yag nga fatte li wat xama tok meuna to mandul war nañu
Dembe, 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 we are the people of the soul.